Peter wa gusangu na ajipati itu.
Abobo amulege ibubi bonse arweno, wupa upa ameso, abivwe, awuvriana nikuba ibuti. Mbulitu vwanda, mbotu lilira mugupa. Mbubonya obo anywebo, amuyandishe mugupa wini wini mubuti, mugomene anguo awufutuvwa. Buti kamuli mwalabira aguzi babubotu ibuka mwami. Lino amubole uli nguwe, uli ndibwe ilia bumi, ilia gagagidwe abantu. Peleleza wagali sara aguli remega. Anywebo amuwe mbuli imabwe imaumi, mugaya sigwe ngubanganda ya muya. Omo mubirege mbuli bapaizi iba salara, nomutura zipaizio, ziapegwa amoyo wonse. Zita mbuliga gulireza muli Jesu Kristo. Nkambo mumalembe mulirembe tukwekuti.
Amubone ndasala bwe liandisi. Ndalivika muzion ajogo janganda. Umusioma tagoyo fwanso nipe.
Lino gulindinywe no musioma urayandikaga pati. Pere gulibabo batasiomi jirimbuli ibwamba malembe kuti.
Bwendi bagagaga bayagi ndendiryo lyagaba ya yogo
alamba aguti
eri bwelile babantu mwala ubafumpula
bagalebwa nkambo gakutaswirira majwi aleza mbuli mbubagaga nzirwa gale perewa mbandinywe muri mushobo musale bapaizi babwami jinga ijisalala bantu bagweleza wakamusalira kuti mugagambauge izgamirimo ya nguzu yayoyo wakamwita nguzwa mumudima akumunjizya mumumuni uwagwe ugambya gale gale timu agali bantu ibaleza pere lino muri bantu ibagwe gale gale timu agafwidiridwe rwengerero pere lino mulengererwa no muyandwa mulimbo muri benzo bamwayegide ansi ano ndamukumbira kuti mulireske uzisusi iziyabuntusi izirwana amoya wanu. Amujenjere abukale bwanu agati gabatashomi. Kuti nikuba kuti gabati milimo yanu mibi. Pere babone kuti mibotu. Eryo bayole megaleza mubuzubaleza mwayobendera. Agambo ga mwami amulibombie ku bantu bonse babikwa kuti balele nikuba kumuleli mupati. Na kubenderezi mbaga bikaguti gaba subura abo bajita zitarureme agurumba izya bajita zirureme nkamboreza uyanda kuti no mujita zibotu mumuzye ibantu bafu bafu ba ibanyina nchobazi muguti mulangu nigide mutasanduli vwangu nogorwanu kuti jibe jivumburuzyo jabobi pere amugajite mbuli ibaberesi baleza. Amure mege bantu bonse, amu yandene abasyo minyogo, amu yowereza, amure mege muleri mupati, no babiresi, amu sikuilire basi malero banu, agubale mega, yugutaribu yo, bari gabotu, baro menepe, pere abasi gago mogomo, nkambo gularumbiga na muntu wayumina mapenzi, gazi kutileza mkwali, nikuba kuti wapenzegwa buterede. Ino uli burumbunzi na wayumina gumwa agamboga kuti wabisya. Pere kuti na wayumina mapenzi wajita jirureme mko kuti no jita jibotu gulireza. Bukare obu mbombuboreza mbaga mwitira gai Kristo wagapenzegwa agamboga ndinywe. Eryo wagamusira jibo ziganyo kuti mutobere.
Walota wenaga jitajivi ni kubagwa amba ya kube jape.
Jindi bantu nibagali kumusa mpaula, tawe naga wedezi ya pe. Jindi naga penze kwa tawe naga gonga pe. Pere wagabika zionse mumanza aleza, uwe tega ijabururami. Kristo waganyamuna zinyonyono zigesu mumubili wawe, ajinga noguti muleye zibi zionse. Wamana mubike moyo wonse mubujita zirureme. mwaponye zegwa azironda ziagwe. Mwagade mburi mberele ziswegede. Pere lino mwapirugira gumwembezi wembera miuya yanu.